E c'è molli c'anghe in mazzo cucino ga. E c'è gambo c'anghe in mazzo cicua. O lughendo lughendo tu se wano. O lo sigate quando tambule nawe. Bisenge byo mutima gwange mbigute wone bisumuluzo bibyo nkuwadde Esala y'obulamu gwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mvi Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newate yo kubana we bulimbera mukwano Oh yeah Oh yeah Oh 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 yeah Sibimanye byo nti obate kulwana Ne mukwano gwango lyanjulira Kale ne bwe nyiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu siba malaika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza newaddeyo kuba naawe mbeera mukwano kyokka nno bambi tuvuddeku ebyo laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala nze nninga wangu ddakalulu Sichenyoma onyambye nnyo Choka tonefulira Tonefula bambi Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala Mu ngeri elematiza Toswaza bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira nze Nga tolaba nze twagadde nnyo Tonjiwanga bambi Obulamu bwange n'obwonoona Newaddeyo kukwagala Mu ngeri elematiza Tewekyanga bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Nkwagadde